uhamba nami, isandla sakho siphezu kwami. Awukangishiyi, awukangilahli, uthembekile, themba lamathemba. Ebumnyameni kukhanya kwami, nasehlane uhamba nami. Give me kela kuwe Jesu, themba lami likuwe. Give me kela phambi kwakho, themba lami likuwe.
Jesus, you are the one who will.